June inyanga yabelonke yetemvelo kanti lo nyaka sibuka kakhulu temnetho ngetemvelo. Umbuto lesubuta ukuthi ngabe uyabalwa yini nawe kutemnotho wemvelo. Imithelela iguquka kwesimo sekushisa netidzingo tethu tokuba sive lesimeme kudinga ukuthi thuthukise siphinze sihlele imbise timboni ngendlela levikela imvelo. Lo mkhankaso wokwetfula temnotho letihambisana nemvelo kutawugcinisekisa ukuthi sisebenze ngendlela letawusita kuhlangabetana netidzingo tethu ngisho nasekutululaneni lesilandzelako. Kude lokhu kuphumelele kumele sinciphise ukuchitheka kwemoya longcolile kusebenzisa lokulahlwako ngendlela lenemphumelelo konge emandla nekuvikela kulahlekelwa tihlahla netilwane uma sakhe emabhizinisi ethu. Ningizimu Afrika, khumbula kunciphisa kusebenzisa kabusha nekusebenzisa lokulahliwe. Lo mbiko uchamuka kwetiko letemvelo. Fona kabanti ngekushayela ku 086 3112468 noma uvakashele ku environment.gov.za.